Mr. LG.
Ay, 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 ay. Ay, yo, yo, yo. Haste, haste, pole, pole, kwa kwi Kongo mira taratibu. Basi wacha nyeshe kama mvua, ninawirishe tunda dhabibu. Ayo, ana meremeta,
meremeta,
una wakereketa. Mwendo fasia grasi tente mente, ayo. Mambo ente, hajapigwa pasi,
tenke, tenke.
She dance yo, shenke, shenke. Waubani tia, nilo kuchora tatu. Jina kifuani tia, vicheni kwa yako mizima. Koroboi wa shata, unajua skupingi mwenzako.
Rote, rote,
zi uzi nshone, ushone, nshone.
Rote, rote,
mbona kama unakata, sina kigingi juu yako.
Rote, rote,
kufuli nkome, ukome, mkome.
Rote, rote.
Kama ujatoka ubavuni, umetokea moyoni. Na nishangangana mtaka cha uvunguni. Nina inama, umeteka moyo, yo, 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 yo. Ya kereketa roo, inashudia. Ifanye kwa vitendo, mana shawekania. Na moyo na malengo. Kose chungulia, sisi mizi awe tembo. Majabu ya dunia, waubani tia, nilo kuchora tatu. Jina kifuani tia, vicheni kwa yako mzima. Koroboe wa shata, unajua skupingi mwenzako.
Rote, rote,
zi uzi nshone, ushone, nshone.
Rote, rote,
mbona kama unakata, sina kigingi juu yako.
Rote, rote,
kufuli nkome, ukome, nkome.
Rote, rote, rote.